Isihloko number 30. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika September 23 kuya ku 29. Ukusiza abantu abangasondi nabangakholelwa kuNkulunkulu. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, "Ngiyengaba izinto zonke kubantu bazo zonke izinhlobo ukuze ngazo zonke izindlela ngisindise abathile." Eyokuqala Corinthians 9 verse 22. Ingoma okuzoqalwa ngayo u-82 inesihloko esithi ukukhanya kwenu makukhanye amazwibela. Namuhla singase sihlangane nabantu abaningi abangasondi nabangakholelwa kuNkulunkulu kunanini ngaphambili. Lesi sihloko sikhuluma ngokuthi singaxoxa kanjani nabo ngeqiniso eliseBhayibhelini nangokuthi singabasiza kanjani balethembe iBhayibheli futhi babe nokholo kuJehova uNkulunkulu. Isigaba 1, umbuzo. Iluphi ushintsho oliye lwenzeka kwamanye amazwe eminyakeni edlule? Sekuphela iminyaka eminingi abantu abaningi emhlabeni benamasonto abakuwo. Kodwa muva nje kube noshintsho olukhulu. Abantu abaningi abasaye emasontweni. Empeleni kwamanye amazwe, abantu abaningi bathi abasonti noma abakholelwa kuNkulunkulu. Umbhalo waphansi uthi, ngokwezinhlolovo ezithile amanye amazwe yilawa: e-Albania, e-Australia, e-Austria, e-Azerbaijan, e-Canada, e-China, e-Czech Republic, e-Denmark, e-France, e-Hong Kong, e-Ireland, e-Israel, e-Jalmane, e-Japan, e-Netherlands, e-Ningizimu Korea, e-Norway, e-Spain, e-Sweden, e-Switzerland, e-United Kingdom nase-Vietnam. Isigaba 2, umbuzo. Kungani abantu abaningi bengasonti? Kungani beba baningi abantu abathi abasonti? Abanye kungenzeka bathanda ubumnandi noma bakhathazwa izinkinga. Abanye basakholelwa ukuthi uNkulunkulu khona. Abanye bayakholelwa kuNkulunkulu. Kodwa bacabanga ukuthi ukuya esontweni kuyisidala. Akusizi ngalutho. Akuvumelani nesayensi futhi akunangqondo. Bangase bezwe abangane, othisha, nabantu abadumile bethi ukuphila kwazivelela. Kodwa kuyethukela bezwe ngezizathu ezinengqondo zokuthi kungani kufanele bakholelwe kuNkulunkulu. Abanye bacasulwa abefundisa abanobugovu nabathanda izikhundla. Kwamanye amazwe ohulumeni bayibekela imingcele inkolo. Isigaba 3, umbuzo. Lesi sihloko sizosisiza ngani? UJesu wasiyala ukuba senze abantu bazo zonke izizwe babe abafundi. Matthew 28 verse 19. Singabasiza kanjani abantu abangasondi ukuba bathande uNkulunkulu futhi babe abafundi bakaKristu? Kumelwe sazi ukuthi indlela umuntu ayosabela ngayo lapho simshumayeza iyoncika endleleni akhuliswe ngayo. Ngokwesibonelo, abantu abakhulele e-Europe bangase bangasabeli ngendlela efana neyabantu abakhulele e-Asia. Kungani? E-Europe, abantu abaningi kukhona abakwaziyo ngeBhayibheli, futhi bayazi ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Kodwa e-Asia, abaningi abazilutho ngeBhayibheli, futhi bangase bangakholelwa ekutheni ukhona umdali. Lesi sihloko sizosisiza sifinyelele izinhliziyo zabantu esihlangana nabo ensimini, kungakhathaliseki ukuthi yini abayikholelwayo. Ungasheshi ukubahlulela. Isigaba 4, umbuzo. Kungani kufanele sibe nombono omuhle? Yiba nombono omuhle. Minyaka yonke kunabantu abangasondi ababa ofakazi bakaJehova. Abanye babevele beziphatha kahle futhi becasulwa ubuzenzisi babantu abasontayo. Abanye babengaziphathi kahle futhi kunemikhuba emibi eminingi okwadingeka bayiyeke. Ngosizo lukaJehova singaqiniseka ukuthi sizobathola labo abathambekele ngokufanele ekuphile nokuphakade. Izenzo 13, verse 48. Isigaba 5, umbuzo. Yini ngokuvamile eyenza abantu basabele kahle lapho sibashumayeza? Yiba nomusa futhi ucabangele. Abantu bavame ukusabela kahle lapho sibashumayeza, hayi ngenxa yalokho esikushoyo, kodwa ngenxa yendlela esikusho ngayo. bayajabula lapho sibabonisa umusa, sibacabangela futhi sibakhathalela. Asibaphoqi ukuba basilalele. Kunalokho sizama ukuqonda izizathu zalokho abakholelwayo. Ngokwesibonelo, abanye bathanda ukuxoxa ngenkolo nomuntu abangamazi. Abanye bacabanga ukuthi akukuhle ukubuza umuntu ngalokho akucabangayo ngoNkulunkulu. Abanye banamahloni okubonwa befunda iBhayibheli, ikakhulukazi nofakazi bakaJehova. Ungakhathaliseki ukuthi ikuphi, sizama ukuqonda indlela abazizwa ngayo. Isigaba 6, umbuzo. Umpostoli Paul wabonisa kanjani ukuthi uzivumelanisa nezimo, futhi singamlingisa kanjani? Yini esingayenza uma kubonakala sengathi umuntu akathandi sisha amagama anjengokuthi iBhayibheli, indalo, uNkulunkulu, noma inkolo? Singalingisa umpostoli Paul, sixoxe nabo ngendlela engeke ibaphazamise. Lapho ekhuluma namaJuda, wabonisana nawo ngemibhalo. Nokho lapho ekhuluma nezazi zefilosofi ezingamaGrikhi e-Areopagu, akazange acaphune embhalweni. Singasilingisa kanjani isibonelo sikaPaul? Uma uhlangana nomuntu ongakholelwa eBhayibhelini, kungakuhle ungalicaphuni lapho nixoxa. Uma ubona ukuthi umuntu oxoxa naye akathanda abanye bambone efunda nawe umbhalo, zama ukumbonisa imibhalo ngendlela engeke imdonsele amehlo abantu, njengokumvulela wona kumakhalekhukhwini. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 5 no-6. Umzalwane ushumayeza umuntu asebenza naye esibhedlela. Kamuva lo muntu ubheka izifundo zokutadisha iBhayibheli kuwebsayithi yethu. Amagama ahambisana nesithombe athi, sebenzisa ezinye izindlela lapho ushumayeza abantu abangakholelwa eBhayibhelini. Isigaba 7, umbuzo. Ukuze silingise isibonelo sikaPaul, yini okungase kudingeke siyenze njengoba kuchazwe kweyokuqala Korinte 9 verse 20 kuya ku-23? Zama ukuqonda izimo zabo futhi ulalele. Kumele sizame ukuqonda ukuthi kungani abantu esihlangana nabo becabanga ngendlela abacabanga ngayo. Cabanga futhi ngesibonelo sikaPaul. Wakhulela emphakathini wamaJuda. Ngakho kwadingeka acabangele abantu bezizwe lapho bashumayeza ngenxa yokuthi babengamazi uJehova bengayazi nemibhalo. Kungase kudingeke sicwaninge noma sixoxe namaKristu asemkantshubomvu ukuze siqonde kahle indlela abacabanga ngayo abantu abasensimini yethu. Eyokuqala Korinte 9 verse 20 kuya ku-23 ithi, ngakho kumaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze amaJuda. Kwaba phansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, nakuba mina ngokwami ngingekho phansi komthetho, ukuze ngizuze labo abaphansi komthetho. Kulabo abangenawo umthetho ngaba njengongenawo umthetho, nakuba ngingeyena ongenawo umthetho ngakuNkulunkulu, kodwa ngiphansi komthetho ngakuKristu, ukuze ngizuze labo abangenawo umthetho. Kwaba buthakathaka ngaba buthakathaka, ukuze ngizuze ababuthakathaka. Ngiye ngaba izinto zonke kubantu bazo zonke izinhlobo, ukuze ngazo zonke izindlela ngisindise abathile. Kodwa ngenza zonke izinto ngenxa yezindaba ezinhle, ukuze ngibe umhlanganyeli wazo nabanye. Isigaba 8, umbuzo. Iyiphi enye indlela esingaqala ngayo ingxoxo yeBhayibheli? Umgomo wethu ukuthola abafanelekayo, Matthew 10, verse 11. Ukuze sibathole, kumele sicele abantu baveze imbono yabo, bese sibalalelisisa. Umzalwane othile waseNgilandi ucela abantu basho imbono yabo ngendlela yokuba nomshado ojabulisayo, indlela yokukhulisa izingane, nendlela yokubhekana nokungabi nabulungisa. Ngemva kokuba sebeyivezile imbono yabo, ube esebabuza, ucabangani ngalesi seluleko esabhalwa eminyakeni engaba ngu-2000 edlule? Ngaphandle kokuba asho igama elithi iBhayibheli, ube esababonisa imibhalo ayikhethe kahle kumakhalekhukhwini wakhe. Finyelela izinhliziyo zabantu. Isigaba 9, umbuzo. Singabasiza kanjani abantu ngokuvamile abangathanda ukukhuluma ngoNkulunkulu? Singazifinyelela izinhliziyo zabantu ngokuvamile abangathandi ukukhuluma ngoNkulunkulu ngokuthi sixoxe nabo ngezinto ezibathintayo. Ngokwesibonelo, abaningi iyabamangaza indalo. Ngakho singase sisho into enjengale. Cishe uyazi ukuthi ososayensi abaningi baye benza izinto bekopela ezintweni ezadalwa. Ngokwesibonelo, abantu abenza isikhulisazwi baqale bafunde ngendlebe yomuntu, kanti abenza ikhamera bafunda ngamehlo. Yini oyicabangayo lapho ubheka indalo? Ingabe ucabanga ukuthi ingamandla amangalisayo, ingumuntu, noma ingokunye? Ngemva kokulalelisisa singase sithi, lapho onjiniyela befunda endleleni izindlebe namehlo okwenziwe ngayo, kumele sizibuze ukuthi bafunda kubani. Ngimangazwe okuthile imbongi yakudala eyakubhala yathi, obeka indlebe endaweni yayo angezwe yini, noma lowo obumba iso angebone yini? Yebo, yena ofundisa abantu lwazi. Abanye ososayensi bayavumelana nalamazwi. Ihubo 94:9-10. Singabe sesibabonisa ividiyo eku-jw.org ngaphansi kwesihloko esithi izingxoxo nokulandisa kwabathile kumavidiyo athi Viewpoints on the Origin of Life. Noma singabanika incwajana ethi ingabe izinto eziphilayo zadalwa, noma incwajana ethi The Origin of Life, 5 Questions Worth Asking. Isigaba 10, umbuzo. Singayiqala kanjani ingxoxo nomuntu ongathandi ukukhuluma ngoNkulunkulu? Abantu abaningi bayakufisa ukuba nekusasa elihle. Nokho abaningi besaba ukuthi umhlaba uzobhujiswa ungabusaba namuntu. Umboniso jikelezayo eNorway uthi abantu abangathandi ukukhuluma ngoNkulunkulu ngokuvamile bayathanda ukukhuluma ngezinto ezenzeka emhlabeni. Ngemva kokubingelela umuntu, uyambuza, ucabanga ukuthi ikusasa lisiphatheleni? Ingabe abezepolitiki, ososayensi noma abanye bangasilethela ikusasa elingcono? Ngemva kokulalelisisa, ufunda noma acaphuna umbhalo okhuluma ngekusasa elingcono. Abanye sibahlaba umxhwele isithembiso seBhayibheli sokuthi umhlaba uzohlala phakade, nokuthi abantu abalungile bazophila kuwo kuze kube phakade. Isigaba 11, umbuzo. Kungani kufanele sizame izindlela ezihlukahlukene zokuqala ingxoxo? Futhi singasilingisa kanjani isibonelo sikaPaul njengoba kuchazwe kweyabaseRoma 1:14-16? Kufanele sisebenzise izindlela ezihlukahlukene lapho sixoxa nabantu. Kungani? Abantu abafani. Into ethandwa othile, omunye angase angayithandi. Abanye bayakuthanda ukukhuluma ngoNkulunkulu noma ngeBhayibheli, kodwa abanye bathanda ukuqale baxoxe ngezinye izinto. Kunoma yikuphi, kufanele siwasebenzise wonke amathuba okukhuluma nabantu bazo zonke izinhlobo. EyabaseRoma 1:14-16 ithi, ngikweleta kokubili amaGreek namaqaba, kokubili abahlakaniphile nabangenangqondo. Ngakho kimi kukhona ukulangazelela ukuba ngimemezele izindaba ezinhle nakini lapho eRoma, ngoba anginamahloni ngezindaba ezinhle. Eqinisweni, zingamandla kaNkulunkulu ensindiso kuwo wonke umuntu onokholo, kumJuda kuqala nakumGreki futhi. Noma kunjalo, kufanele sikhumbule ukuthi uJehova nguye owenza iqiniso likhule ezinhlizweni zalabo abathanda ukwenza okulungile. Ukushumayeza abantu base-Asia. Isigaba 12, umbuzo. Yini singayenza ukuze sisize abantu base-Asia abangazi lutho ngomdali? Emhlabeni wonke, abamemezeli abaningi bahlangana nabantu base-Asia, hlanganise nabathile abavela ezindaweni lapho inkolo ibekelwe khona imngcele. Emazweni amaningana ase-Asia, abaningi abakaze bacabange ngokuthi umdali ukhona yini noma cha. Abanye bayafisa ukwazi, futhi bayavuma ukufundelwa iBhayibheli, kodwa abanye abakuthandisisi ukwamukela imibono emisha. Yini esingayenza ukuze sibasize? Abanye abamemezeli abangoma kade bona baye baphumelela ngokuqala ingxoxo enobungani, ukubonisa ukuthi banendaba nalowo muntu, futhi lapho kufaneleka bamxoxele ukuthi iBhayibheli libasize kanjani ekuphileni kwabo. Isigaba 13, umbuzo. Yini esingayenza ukuze sisize abantu bathande ukufunda iBhayibheli? Abantu abaningi bayakujabulela ukufunda ngokuhlakanipha okutholakala eBhayibhelini. E-New York, udade ovakashela abantu abakhuluma isiMandarin uthi, "Ngiyazama ukubabonisa ukuthi ngiyabakhathalela futhi ngibalalele. Uma ngithola ukuthi basanda kufika endaweni, ngiyababuza. Kuyajwayeleka kodwa. Usuwutholile umsebenzi? Bakuphethe kahle abantu balapha?" Ngezinye izikhathi lokhu kuyamsiza akwazi ukubaxoxela ngeBhayibheli. Uma kufaneleka uphinde athi, "Ucabanga ukuthi yini engasisiza sikwazi ukuphilisana kahle nabantu? Ngicela ukukufundela amazwi ayisaga aseBhayibhelini." Athi, "Ukuqala kombango kunjengomuntu ovulela amanzi. Ngakho ngaphambi kokuba kuqhume ingxabano, hamba. Ucabanga ukuthi lesi seleko singasisiza?" Isaga 17 verse 14. Izingxoxo ezifana nalezi zingasisiza sikwazi ukubona abantu abathanda ukufunda iBhayibheli. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 12 no-13. Abamemezeli abaningi bombuso bayabakhathalela abantu basemazweni angakholelwa kuNkulunkulu futhi baxoxa nabo ngokuhlakanipha okuzuzisayo okuseBhayibhelini. Isigaba 14, umbuzo. Umzalwane wasezweni elisempumalanga ubasiza kanjani abantu abathi abakholelwa kuNkulunkulu? Thiwani ngalabo abathi abakholelwa kuNkulunkulu? Umzalwane ovame ukushumayeza abantu abangasondi ezweni elisempumalanga uyachaza. Ngokuvamile, lapho umuntu ethi angikholelwa kuNkulunkulu, usuke echaza ukuthi akakholelwa kuNkulunkulu abakhonzwayo kuleyo ndawo. Ngakho ngivame ukuvumelana naye, ngisho ukuthi onkulunkulu abaningi benziwe abantu, futhi abaphili. Ngivame ukufunda uJeremiya 16 verse 20. Ingabe umuntu wasemhlabeni angazenzela onkulunkulu bebe bengebona onkulunkulu? Ngibe sengimbuza. Singazi kanjani-ke ukuthi imuphi unkulunkulu wangempela? Ngiyalalelisisa bese ngifunda u-Isaiah 41 verse 23. Yishoni izinto ezizoza kamuva ukuze sazi ukuthi ningonkulunkulu. Ngibe sengimbonisa isibonelo sendlela uJehova ayewabikezela ngayo ikusasa. Isigaba 15, umbuzo. Yini esingayifunda esibonelweni somzalwane wasempumalanga Asia? Umzalwane wasempumalanga Asia usebenzisa le ndlela lapho ephindela kubantu. Uthi, "Ngibabonisa izibonelo ezikhombisa ukuhlakanipha okutholakala eBhayibhelini, iziprofetho zeBhayibheli ezigcwalisekile nemithetho elawula izinto ezidaliwe." Ngibe sengimbonisa indlela konke lokho okufakazela ngayo ukuthi ukhona umdala ophilayo nohlakaniphile. Lapho umuntu eqala ukubona ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngibe sengimbonisa lokho iBhayibheli elikushoyo ngoJehova. Isigaba 16, umbuzo. NgokweyamaHebheru 11 verse 6, kungani abantu esibafundelayo kudingeka babe nokholo kuNkulunkulu naseBhayibhelini? Futhi singabasiza kanjani? Lapho sifundela abantu abangasondi, kumele sibasize ngokuqhubekayo ukuba bakholelwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. EyamaHebheru 11 verse 6 ithi, "Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokholo akwenzeki ukumjabulisa, ngoba lowo oza kuNkulunkulu kumele akholelwe ukuthi ukhona nokuthi uba umvuzi walabo abamfuna ngobuqotho." Dingeka sibasize nokuba bakholelwe eBhayibhelini. Lokhu kungadinga ukuba sidamane siziphindaphinda izimfundiso ezithile. Isikhathi ngasinye lapho sifunda naye, kungase kudingeke sixoxe ngobufakazi bokuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. Lokhu kungahlanganisa nokuxoxa ngafushane ngeziprofetho zeBhayibheli esezigcwalisekile, ubufakazi bokuthi liyavumelana nesayensi, futhi umlando walo unembile, nokuthi ukuhlakanipha okukulo kuyazuzisa. Isigaba 17, umbuzo. Uthando esilibonisa abantu lingabasiza kanjani? Sisiza abantu babe abafundi bakaKristu ngokubabonisa ukuthi siyabathanda, ngakhathaliseki ukuthi bayasonda noma cha. Lapho sibafundisa, umgomo wethu ukubabonisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi ufuna nathi simthande. Unyaka ngamunye izinkulungwane zabantu ababengakholelwa kuNkulunkulu nababengasondi ziye zababhaphathizwa ngoba ziye zafunda ukuthanda uNkulunkulu. Ngakho iba nombono omuhle futhi ubonise ukuthi uthanda zonke izinhlobo zabantu. Balalele, zama ukuqonda indlela abacabanga ngayo. Bafundise ngesibonelo sakho esihle ukuze babe abafundi bakaKristu. Ungaphendula kanjani? Yini engasisiza singasheshi ukubahlulela abantu enkonzweni yethu? Singazifinyelela kanjani izinhliziyo zabantu abangasondi nabangakholelwa kuNkulunkulu? Kungani kufanele sishumayeze bonke abantu esihlangana nabo? Ingoma okuzophethwa ngayo u-76. Inesihloko esithi, uzizwa kanjani? Sesiphelile isihloko.